fundi love nde ndima mupatsa linki kundi patsa chikondi cholimba osati cha fake ndi wamene umatesa anga ma stressi timakhala tikuchila tikamayenda mu stressi umandipatsa na energy kundipangitsa kukhala flash g umandi ikankari sumandi ika pa benchi ndasanka iwe basi palibe soli vesi I say tawi ili yote ni mafuna nziku ona ukuzi wakali peke ndima kukonda ndika kala ndio ndima kondwa ndi chifuko chalafu umandi pata mkazi wapa isi mkazi ufuta everyday ndima kalu fleta umandi bagitu iwale zama exi Mahabengati touch, ice age. Day black.